Exclusive from ZabilTunes.com.
I want to have my own girl. Ngaba nalema na foine kulumpa lumpa. Nalema na foine kulumpa lumpa. I want to have my own girl. Ngaba nalema na yoine apapya wadiasi.
Nina kala pa mugeto na kumayani. Nina chiringa na bosi ya na bakazi. Ala bengi na la etupo. Kime nina puanya ni zambiri. Anje na kula na makolo balila. Anje ni denge mukazi panyumba mkonda na kuni samali. Now I'm looking for my girl. I forgot to find my own girl. Uwa bala kata kwati fi mungi. Mucho potuka kwate kona vana.
Nisa kila mukazi. Zidi ngache tese tunahe. Ndaba na lema na foine. Volumpa lumpa. Nifuna kelo. Niza kota nahe. Ndaba na lema na yoine. Apapya wadiasi. Nalema na vuviva magero. I want to have my own girl. Ndaba nalema na foine. Volumpa lumpa. Nalema na vuviva magero. I want to have my own girl. Ndaba nalema na yoine. Apapya wadiasi.
Nalema na vuviva zinja zinja magero. Nalema na vuviva zinja zinja magero. My number one, woman is a tonga, my number one. Some of us are taking my number one. Mokasi wa pamti mama ewa.
My number one.
Nifunanza nikonda my number one. Woman is a tonga, my number one. Some of us are taking my number one.
Nisa banga na kila mukazi ninga chete se tunai. Ngaba na lema na foine. Volumpa lumpa. Nifuna ke.
I want to have my own girl.
Ndaba nalema na foine, volumpa lumpa. Nalema na vuviva magero. I want to have my own girl. Ndaba nalema na yoine, apapya wadiasi.
I got Mr. Moman on this. Shout out to all the DJs across the nation. Papa Spats, my boy. Papa Don Chichi. Kalimba family. King Sky. This is a man. I shut up. The Mawan is in the building, ladies and gentlemen.
Nisa kila mukazi, ninga chete se tunahe. Ngaba nalema na foine, volumpa lumpa. Nifuna kelo. I want to have my own girl. Ndaba nalema na foine, volumpa lumpa. Nalema na vuviva magero. I want to have my own girl. Ndaba nalema na yoine, apapya wadiasi. Nalema na vuviva magero. I want to have my own girl.
Yeah. Bang on the 1-2.
Exclusive from ZambianTunes.com.